mashruucan gargaarkii oo dhaleera doono muddo toddobaad waana la deersii doono in ku badan 3,000 oo qoys qaarsho saameeyay daadadkii sahkarogmade xaafadda Buulow ee degmada Xudura. Kusimaaga gudoomiyaha degmada Xudura ee gudoomiye ku xiyaanka dhiniga amniga iyo siyaasadda Cali Xuseen Xasan isku duubaha samafalka gobolka Bokool madmaalin Ahmed iyo daafurii mashruucan gargaarka. Kusimaaga gudoomiyaha degmada Xudur ee gudoomiye ku xiyaanka amniga iyo siyaasadda degmada Cali Xuseen Xasan oo ku hadalay daafurka mashruucan gargaarka la ka deersii doona bulshada iyo waliba uu soo mahadnagay hay'adda WFP oo mashruucan deersii bulshada waana soo ballan qaaday intii maamulka si cadaaladda uu soo deersii doona bulshada muhiimadna la sii doona dadku nugul.
Maestir Xasmeen daafur fatahadii roobkii maana dadka dhibaataysanay ogeysigii oo maana hata inay WFP oo mardiska labaan raashinkii in la sii oo 3,000 goos ah kaasa geeka bilaawnay sidoo oo jadwalkani ay geeka bilaawnay geeka may walseenay sidoo oo saxda shambogoliyo 44 qof ya walseenay raashinkii saasa ka bilaawnay programkii sifreelandin ka socda Michael Anton kuma hadnagaan WFP iyo Mart sidoo maanaha dadka deegaanka ku dangadahayaan shaqadii oo nolol nimidan iyo ka maasanyin oo dadku dhibaataysanay oo walaayo raashin gaban boo idoo jeey biha galeeno mana biha galan oo dhibaataysanay oo yaa ta galanta ka gobtay geeki walseede yaana ka maasanta anuna ka maamulahan walaageysade la fadaay yambini oo gitkisa hada gaatiin dadkan baahanahay oo maana lanka tara kale yaseenay insha Allah yamelena maana ha mardiyo dile biina maana ma hasayin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Isku duubaha samafalka gobolka Bakool madmaalin Ahmed oo isna ku mahadnagay deeqdan la deersii bulshada degmada Xudur iyo waliba uu soo kala dardaarmay maamulka degmada Xudur in si siman la deersiya guud ahaan dadka lanka tal galay in mashruucan uu ku faa'iideystaan.
Geeku way badan furnay raashimidii leen ka tal galay dadkii oo fataadaha walgeysan oo degmada Xudur iyo maana raashinkii leen ka tal galay daa furnay runtii waa WFP ee maardo yaran ka mahadnaqaana qaabka raashinkii aan qagaasimin runtii way baa gooski boy ba leen ka tal galay aan ka tal galeena haaf bariisa haburre cartoon saliide cartoon oo baaste tumangla saliide shankiil sokore tumiya farhab oo malaaye andaasa gooski bilin ka talgali runtii way buu awal yar oo maana gooski hata mugo dhor maalmood ka falan oo ka maanaqaan rumaanti eediyada maadan ka jeediyana shaqadaas maamulka degmada iyo heer gobol iyo heer samfalba arantaasa ya maana aya ka talgalniya gobolni eedana maana geek way basiina ilaa 540 yar raashin la sii insha Allah oo inta kaleena 3,000 waa 3,000 goosalin ka talgali anta kaleena maalmaha igdo ya si doona dilaer way daafurnay sida nidaame sanaba diliya raashinkeena dadka masaakinta ee geesi insha Allah wala dambeyn way barajeena inuuna si leen ka talgali dadka maatidan geesi doona eedlin ku taadiri hay'adaha oo maana hay'ad mardo oo walbadan maana dadka la si ay malmalaatiyo daaweyn iyo yunu sheef iyo hay'adii dhan soo kaalmaysaan antaas boor garama maalinta biya la siiyay runtii kama naqaan dadka wayaara la siiyay raashin kaleeyme wayna jiray malmalaatiin jirna boor shaqna jirta wayaari nafaqad la yaag la jirta leen ka darway.